This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Alright, kyamphulaphula sekhaya xa ixesha lethu ngomizuzu ilishumi elinesibhozo ibethile intsimbi yesixhenxe usaphulaphule iRadio K Pulpit 7 to 9 a.m. Siyafumaneka ke napha ku-www.kpulpit.co.za. Sikhona nakuFacebook bethunana at 729 kpulpit, kuTwitter at 729 Cape Pulpit. Malusi kandimande esithi woza Thixo wethu. Kena ke usondeza phaka kuye ke uMama Thomas. Ndinethemba elikhulu into yokubana siyamfumana. Molo meme khaya.
Molo futhi anele, molweni kuRadio Cape Pulpit.
Ninjani namhlanje?
Siphilile kakuhle Nkosi, semhle uThixo.
Ngiyabulela. Hawu Nkosi yami. Usisikholeke bengenile pha. Esithi yehla moya oyingcwele.
Aw, siya.
Yehla moya oyingcwele. Usebenze apha.
Usebenze apha.
Nanga uMalusi ngoku esithi naye woza Thixo wethu.
Siyambiza uThixo.
Mama manthatha izintambo ndizibuyisele kuwe. Ndiyayazi into kokubana ubhizi ukude nekhaya. Kodwa you will never be busy for Radio K Pulpit. It means a lot. Lonto leyo kuthi. Manthatha izintambo mem ndizise se apho kuwe.
Labulela futhi anele favor uzawundenzela yona kule 10 minutes ishelikile sinayo. Kuba xa usiva ngathi andisondeli ku-amen, uncedise ngo-amen.
Amen.
Unkumbuze njengo-amen futhi anele. Uyawuthi wawuthi amen, ndisondele ku-amen.
Amen. Ndiyabulela ke mama,
sakwenza njalo. UThixo, uThixo ngumdali onguYehova oyinto yonke kuthi, our shepherd osilondayo. Ngoba ndikule ndawo yase-KZN sendingenwe sisiZulu, uJehova uyasilonda. Nkosi yam, Nkosi yam, sibonge ngamaxesha onke ngezinto zonke. Nango sesilonda namhlanje uyasikhumbuza, usibuyisela kwincwadi yendalo, incwadi yemveli. Uthe namhlanje sibonisane ngoGenesis chapter 32 xa sizawuthandaza. Sibonisane ngoGenesis chapter 32, siqala kuverse 24, ndawukhawulezisa kakhulu ukuyifunda. Siyophela ekugqibeleni kuverse 30, sawutsiba nje ivesi ibenye kuyo. UYakobi wasala yedwa, kwazamana indoda naye kwade kwathi chiphu ukusa. Yakubona ukuba ayineyisi, yachukumisa usikotyana womlenze wakhe. Wancothuka usikotyana womlenze kaYakobi ngokuzamana nayo. Yathi ndindulule ndihambe kuba kuyasa. Wathi yena andiki ukundulula umke ukuba awuthanga undisikelele. Nguverse 26 lowo, undilinde kuloo ndawo. Yathi kuye, ngubani na igama lakho? Wathi ndinguYakobi. Yathi igama lakho kawusayi kuba kusathiwa nguYakobi, kuya kuthiwa nguSirayeli ngoba ulwe noThixo nabantu. Weyisa sibe kuverse 30, yamsikelela khona uYakobi wayithiya loo ndawo igama eliyipeniyeli kuba wathi ndibonene noThixo
wahlangula
umphefumlo wam lathi khapha ilanga ukudlula epeniyeli etshingxela ngomlenze wakhe. Bakhonzi zithandwa kule ndawo kaverse 31 mandime sibonisane ngento ezintathu kule ndawo sifunde kuyo kuverse 26 uthi yathi ndindulule ndihambe kuba kuyasa. Wathi yena andiki kundulula umke ukuba awuthanga undisikelele. Akhona amaxesha to wrestle with God. Akhona amaxesha nibuza nimibuzo noThixo back and forth ping pong. Kufane noJob ngenye imini exakene nezigidimi, emva kwesinye isigidimi sizomxelela iindaba ezingemandanga. Waxakaniseka kodwa emane ziphulula. Athi yena ungumhlawuleli wam uhleli yawusuke eme phezu kwethulu lomhlaba andihlangule. Kodwa iphinde ibuye intandabuzo ngoba singabantu, iyabuye intandabuzo. Sawungena ekuxhinenekeni, sawungena phansi koxinzelelo njengoxinzelelo esilubonileyo ku-2019 no-2020 bakhozi. Sangena ku-2021 sicinga uba kuzaba ngcono, sade sathi Thixo uyahlangula kanti kuse-eli
senyeleni. Sisezawuthinxela
ku-2021 yathi igama lakho awusayi kuba sathiwa uNguYakobi, kuya kuthiwa nguSirayeli ngoba ulwe noThixo nabantu. Weyisa ayathinti somagama emveni kowuphumela ezintweni. Kukho abantu ebebengene bengootshatileyo bengoo-couple of the year, baphumela kwelaa qala ku-2021 bengabahlolo nabahlolokazi ngoba liyatshintsha igama. Uzawudlula endaweni, xa udlula esiganekweni kunabekho umahluko kuwe. Abanye batshintshe bangosi sisimakoti. Abanye bathinte bangosisimakoti, abanye bathinta bangosithembu. Izinto ngezinto esizifumeneyo emdeni kwesiganeko. Ndiyafuna oba uzifuna oba ubanake wena igama lakho litshintshele kubanina wena igama lakho. Igama lakho litshintshele kubanina elikaYakobi latshintsha, watshintsha igama oba nguSirayeli. Kanti iblessing yeza emveni kwegama elingusirayeli. And then yamsikelela khona uYakobi. Wayithiya loo ndawo ukuba liyigama elipeniwela. Kuyilibali indawo yesiganeko. Awuyilibali indawo verse 31. Awuyilibali indawo odibene kuyo nelanga. Lathi khapha ilanga ngoba ngesi xesha besajijisana nesithunywa. Ngesi xesha besajijisana nendoda engenagama engu-anonymous. Ngesi xesha besajijisana nokufa. Ngesi xesha besajijisana nesigulo. Ngesi xesha besajijisana ne-abuse of drugs and alcohol in the house. Ngesi xesha besajijisana ne-failure. Uthi sowuyiqalile into uyibona inenkazimlo iske ingene ubumnyama bungene phakathi ikubhide into phakathi endleleni ngesi xesha usajijisana ne-state of confusion. Itshintshe indawo igama layo nayo uyibize ukuba yipenyeli ngoba ulibonile ilanga kwathi khapha ukusa. Kuyeza ukusa nawe usajijisanayo. Wena usajijisanayo ungekaqhawukelwa ngusikhotyana. Ndifuna ukuthembisa le nto mntana sekhaya. Kuyeza ukusa ndivela khona iinyawo zinotaka bendikhe ndahlala ethokothokweni sobumnyama kwiminyaka emithathu edlulileyo ungenandibona ngoba inkazimlo kaThixo ngaphakathi ibindikhanyisa. Ungenandibona uba ndiyasayinisa ebusuku wena ulele andilelanga usukela ngo-12 o'clock ebusuku ndilona ezinto ngezinto ndiyajijisana kuthi kosikhaphilane ngo-5 ndibulela
ndibulelaubelungile
ngoba ndingaphakathi inceba yakhe ngoba naleyimini ndiphinde ndayibona
asikhaphilanga
indawo ndiyayibizoba yipenye indawo besezikrarha liyatshintsha igama nankunaomi ngenye imini engena kumhlebo kamhombima onaomi uyagoduka ubuya utshitshisana washiya zonke izinto waselwa ngumntu wonke waba ngumhlolokazi waba ngumama aswelekelwe ngabantwana xa jika ebuyele khaya xa bembona bembingelela bethi nanku uyawunaomi wathani ukundibiza uba ndiwunaomi thini ndingumara ngoba umphefumlo wam wenze
wakhaoyam yes
mamtshintsha umphefumlo
yes mam
ube rakho umphefumlo ngaphakathi kum tshintshe nekhala le complexini le yobuso ngenxa yembandezelo ongene kuyo ndifuna ukunika eli themba kuyezukusa kuyezukusa athi umbhalo lichule a storm may endure for the night
but joy
tears may come in the night ube manzi umqamele
but joy
I want to tell you this but joy
hey
but joy
comes in the morning
joy of Christ it comes in the morning
yes ma'am
this is a peace that surpasses human understanding apho singakwazi yothini ukuyi-understanda it surpasses human understanding so asimelanga uba siyi-understand ingaphezu kwengqondo yethu nokwethu kukuqiqa that is the joy that comes in the morning abantu bakubuze banjani nantombi ingqondo yakho isebenze njani nabhuti ingqondo yakho isebenze ngeli xesha beyazi imbandezelo ogqiba ophumela kuyo kanti uthixo ujonge endaweni ngawe
onkosi yam
uthixo ujonge endaweni ngawe uyakobe usendleleni egodukayo uJakobe usendleleni egodukayo uzihambise ngaphambili iinkosikazi zakhe zombili uhambise ngaphambili uRachel uhambisa ngaphambili uLeya ngoba kaloku uxakene nento woyika amehlo kabhuti wakhe awaba kuye yonke into waba nentsikelelo le yambala wemka wasabela kwalabhani kunikwaninalume wabuya uyabuya ngoku ubuyela ekhaya ngoba kuzo zonke izinto zakwenzeka ukhumbula ikhaya yagoduka Jakobe akene noEsau uyayiyoyika uba uzamthini noEsau ngoba belingqumbo yakhe yeminyaka 14 years yengqumbo kaEsau imele uba ipakisheni kula ndawo ayijongileyo kuyo woyika mehlu kaEsau wathumela zonke izinto ngaphambili washiyeka yena kweli qala lejoba washiyeka yena kweli qala lomlandla wathumela neenkamela zakhe zonke nemfuyo yakhe ngowathi kubasebenzi bakhe zenithi xa ebuza zenithi xa ebuza nithi umkhondazana wakho uYakobi uyalandela ngasemva kodwa uthenaphi sipho akunika sona uthenga uxolo
wow
futhi alele
yes ma'am
ubulela uThixo nangentsunguzi yesithokothoko sobumnyama athe wakudlulisa kuyo the operative word is that iyadlula wayesa
ngokuthiumaoayoadlula
nale ow Thixo makasisikelele mawasanele nkosi yam xa singena kobusuku uba namhlanje sithi siyabulela bawo siyangena kwi-season entsha ye-harvest siyangena kwi-season entsha apho sizawuphinda sitshale akhona bazawuvuna ngoba batyale eli ngewinta kodwa bazifukama izinto zabo phansi komhlaba ngokuziza umtshula ngoba kaloku bekufuneka iseqala lembiwo ngokuthi yantshula ke ngokuzithole zabo bazazintsentsela ke ngelizwi likaYehova thina bakalayo thina basaqalayo ke ngokugeresha umhlaba silungiselela ukutyala wanguthixo nganisa imvula yakhe ekuseni this is our morning siyambulela uthixo udlule ukufa udlule ukugula udlule ukubandezeleka nokuqindeleka nokuphela kwamakhaya ngokusiqala phansi kuGenesis siqala phansi
ukukunangona phakathi
ube nothixo phakathi ngoYesu Kristu inkosi yethu amen
Father, egameni lika Yesu Kristu wase Nazareth. We come before you, Father, not because we are holy, but we understand that it is because of your grace alone, Father.
Hallelujah.
Na babantwana bakho thixo namandla. Uyazazi isidingo senhliziyo zabo. Uyakwazi thixo namandla. Ukusokola kwabo, uyakwazi thixo namandla. Bambi thixo wethu bawe bevuka thixo namandla onke. Bengazi inkosi uba mabaphume babheke ngapi moya ngcwele touch them lord right now
yes lord
heal them nikeza thixo namandla ithemba kubo moya ngcwele because ayikho thixo wethu into emnikeza umuntu uba makakwazi ukuqhubeka ngaphandle kwethemba moya ngcwele iba nguthixo khathalayo nangalokuzuzu iba nguthixo nenceba thixo wethu ayikhwenye ndawo thixo singabalekela kuyo Moya ngcwele sawubhekapi na thixo wethu singabheki kuwe soncedwa ngubani moya ngcwele
haleluya
xa singancedwa nguwe ngoba siziyambile indawo simbonanga uthixo ofana nawe
haleluya
asimbonanga njengawe ezintweni zonke wena wethembekile wethembekile thixo unguthixo nenxebe ngasoziphele
haleluya
awumlahlo ngowakho wena uyamkhathalela ezintweni zonke moya ngcwele sizake thixo wethu nezonhliziyo bopha moya ngcwele bopha bopha thixo wethu siyazama thixo wethu siyazama kangangoko sinako thixo wethu singabantu thixo wethu siyachafa endleleni sicela ithemba ke thixo lamandla nokholo sikwazi wena ungiba uthixo ngoku nangona phakade
amen
mem siyabulela kakhulu
Amen.
Siyabulela siyambulela uThixo ngendlela akusebenzise ngayo.
Hallelujah.
Kodwa ke akuvumi uba mandithule ngoba ndiyazi into yokokubana
uThixo
undithathephi
ukhona kule ndawo.
Ngoku nangona phakathi.
Amen.
Amen.
Okay.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.